uEsther isahluko 6 verse 1. Ngalowo busuku ubuthongo babaleka enkosini yayala ukuba kulethwe incwadi yezikhumbuzo zezindaba zemihla ngemihla zafundwa phambi kwenkosi. Verse 2. Kwafumanisa kulotshiwe ukuthi uModekhayi wayelandile ngoBhigithani noThereshi induna ezimbili zenkosi abalindisa ukuthi babefunile ukubeka isandla enkosini uAshiviroshi. Verse 3. Inkosi yathi, "Ludumo lini nobukhulu buni okwenzela uModekhayi ngalokho na?" Zase zithi izinceku zenkosi ezazikhonza, "Akenzelwa ngalutho." Verse 4. Yayisisa inkosi, "Ngubani osegcekeni na?" UHamani wayesanda kungena nje egcekeni elingaphandle lendlu yenkosi kuba akhuluma enkosini ngokuphanyeka kwaModekhayi emthini abemlungisela wona. Verse 5. Zathi ke inceku zenkosi kuyo, "Bheka, uHamani umegcekeni," yathi inkosi, "Makangene." Verse 6. Yayisithi inkosi kuye, "Umuntu inkosi ethanda kumdumisa wenzelwani na?" UHamani wathi enhlizweni yakhe, "Ngubani inkosi ebeyakuthanda ukumenzela udumo ngaphandle kwami na?" Verse 7. Wayesethe enkosini, "Umuntu inkosi ethanda ukumenzela udumo." Verse 8. Makalethelwe isambatho sobukhosi ekade isembethe inkosi kanye nehashi inkosi ekade likhwele kulo nelifakwe enhloko yalo umqhele wobukhosi. Verse 9. Isambatho nehashi makunikezwe esandleni sesinye sezikhulu ezidumileyo ukuba simembathise lowo muntu inkosi ethanda ukumdumisa, zimkhwelise ehashini esigcawini somuzi, zimemeze phambi kwakhe ngokuthi uyakwenzelwa kanjalo umuntu inkosi ethanda ukumdumisa. Verse 10. Yayisithi inkosi kwaMani, "Shesha uthathe isambatho nehashi njengokusho kwakho." Wenze njalo uModekhayi umJuda ohlezi esangweni lenkosi, "Mangaphuthi lutho lwakho konke okukhulumileyo." Verse 11. UHamani wathatha ke isambatho nehashi wamembathisa uModekhayi, wamkhwelisa esigcawini somuzi, wamemeza phambi kwakhe ngokuthi uyakwenzelwa kanjalo umuntu inkosi ethanda ukumdumisa. Verse 12. UModekhayi wabuyela esangweni, kepha uHamani waphuthuma ekhaya ekhala embozile ikhanda. Verse 13. UHamani walandisa uZereshi umkakhe nabo bonke abangane bakhe konke okumehleleyo. Zase zithi kuye izihlakaniphi zakhe noZereshi umkakhe, "Uma uModekhayi oqala ukulwa phambi kwakhe engowenzalo yabaJuda, hayi ukumahlula kepha uyakuwa nokuwa phambi kwakhe." Verse 14. Besakhuluma naye zafika iinduna zenkosi zashesha ukumyisa uHamani edilini uEsteli alilungisileyo.